Tis a Philae, Ule Boy Wakambulai, at Bremers Records, featuring Sante Mungu wangu kwa kunibariki, umenipenda, tangu zamani kukuwa nami, lini pamotisha, kama siwe staki mwingine we, oho na nipenda, waya waza mema, jemedari, kutoka mjini hadi kule jiji, mateso kila kona, kudhalauriwa na kudhulumiwa, hadi kufenwa, kutoka mjini hadi kule jiji, mateso kila kona, kudhalauriwa na kudhulumiwa, hadi kufenwa. Sante Lord, my father, Sante Lord. Kwa vibanda, ulala pia chini ya kibanda, mashida kibao niliza kubana, kanifanya jambo chako, milele milele nitakutumikia, kama dusta stembe pamoja, trust and obey you, Sante Lord, my father, Sante Lord, my redeemer. Sante Lord, yeah. Sante Lord, my father, Sante Lord, my redeemer, Sante Lord, yeah. Diwe kiangazi wala wamasika, unani cheki, malaika pia cheki wakusifu, wakiwa kule juu, pete pia ulionivisha, nazidi kukusifu, mimi na wewe chanda na pete, twapenda na Sante Lord, my redeemer, Sante Lord, yeah. Sante Lord, my father, Sante Lord, my redeemer, Sante Lord, yeah. Nifunze mimi kukutumikia, nifunze mimi mola,